Okay, rocking my baby in the treetop. Love so nice, so you know we can't stop. From the first touch, girl, you find a weak spot. We can love
DJ Mitch Micromante.
We can link up. Wednesday and Thursday, we have to work so. Friday, I'm my day, nice this book. Can't wait to cuddle up, so baby, hurry up and come my weekend love, yeah, yeah. When we make love all night, all day. Weekend love, yeah, yeah. When we make love, yeah, yeah. Me just want the week done to home and well, want to see you. Have a package, I know my well, want gear. Check in from my base, you know when I have to go, I real. Me, you want some wine, what a real nice trio. Me have the remedy, mix with the energy. And the game we got to play, no need no referee. Set me free, set me free. Use your love and come rescue me. My weekend love, yeah, yeah. When we make love all night, all day. Weekend love, yeah, yeah. When we make love, yeah, yeah. One week, man, I feed my heart, come and stop her. You know me back then, my life just a cover. So with your wife, I come here, go get it.
Everybody feeling irate. No bad vibes in this party. General and it's a Riley. Me step on your shoes, excuse me politely. Hey, we no wanna trouble at tonight. So no bother but no fight. Do not kill the vibes, no. Yeah, me see a girl in a delight. Where you bubble in a tight. And I look my way.
DJ girl, Mitch, you look nice.
But me there with my wife. Me not nah this, could never this. Compliment select, I play this one.
La 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 la.
Well, everybody feeling irate.
Speedometer, Kakuku ni ndege. Basi samaki ni meli. Kangoma ni genge. Kwa mikrofoni mini mkali. Utanipata na my boys nikikata mati. Kwa dunda sipendi vita tona watiaji. Nikiserereka. Napenda ndogo hiyo na ndimu na jagi ya maji moto.
You got the keys to my jeep. So stuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerator. Speedometer. Kusirereka. Speedometer. Accelerator. Speedometer. Kusirereka. Speedometer.
Ziki panda haliba kui mtoto mtu mzima. Goma lapa moko swaitima. Nakamusha nisoma mpango mzima. Ngili goma lapa moko. Nasema haliba kui mtoto mtu mzima. Goma lapa moko swaitima. Nakamusha nisoma mpango mzima. Ngili goma lapa moko. Linavokunda na unakunda. Tundi nalo. Umalisha diachia. Tundi nalo. Unakunda, tunde nalo. Umalisha jiachia, tunde nalo. Melisha nguo wananga. Wasifanya ima usi watu nyuma.
Samuke bade la kamelegia.
Tunde nalo.
Kolololo.
Tunde nalo.
Usi hante tunde nalo.
Tunde nalo.
Taratibu, tibu, usijepata ajali. Unola chibu chibu, ninamkondesha zari. Unola reisi, alinaga mifuba. Ukena DRC, kuna fari buba. Popote wanarimwaga, yani kinaga ubaga. Wejaribu kuchunguzaga, unondo linalegeza chaga. Nina waoko wa makaha baba. Kuna walumu wa meno saba baba. Ili mtoa hechi baba. Yani A, E, I, O,
Uno. Everybody say Uno. Asema Uno. Everybody say Uno.
Uno. Uza migando kama hautaki. Uno. Pinde kama unakanda chapasi. Asema Uno. Asirizo mbusha hadi kwenye bati. Uno. Manga kisa kote barangati.
Uno.
I like a simple star. My macho come me meza kungu. And it dimples when you smile. Nina mani pachike rungu. Ila ficha mbali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho ukawa danga. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi jana paka nine. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
Badia, badia. Badia, badia.
Show me what you got.
Say a badia, badia. Badia, badia. Show me what you got.
Baby, baby, oh. Yeah, yeah, yeah. Mabu, hey, mabu, mabu.
Teddy P.
Sema nyele check, makeup check. Sasa va upendeze. Nataka tutoke dina, baby. Homini na wewe, mipange mitik, wale check. Unavunile oge mimi. Wakati sina baby, yeah. Oh, I don't know me. I want to spoil you today, yeah. Oh, sherry. Oh, I don't so go bad. Mfuko metuna. Tell me what you want to do, my boo. Hey, hey, my boo. We can catch a movie tonight, my boo.
Ni maombi, si kelele ni maombi, ni maombi.
maombi, ni maombi, si kelele, ni maombi, ni maombi.
Najua mami uko sawa,
yali nilenga kama mishale,
wananuna michawa.
Mama chama sike mandindindi, nigga siwezi keep pretending. Usi wasikize mabimbi,
kama
acha kuchomesha gama indindi.
Nipe vitu konki, nisha jiza titi kujikoki.
Mama chama sike mandindindi, nigga siwezi keep pretending. Usi wasikize mabimbi, kama acha kuchomesha gama indindi.
You are so beautiful, you are my banana. Nisipokutiaka machoni moyo nipotiwa. You are my banana.
Life kuda kuda, wala usijali wakuda kuda. Kana umbali wakivuruga, wanakimbili ambali.
Wanachosubiri kutupiga deo, wanatamani tugombane kila leo.
Kama chama sike mandindini, nigga siwezi keep pretending. Usi wasikize mabimbimi, mama acha kuchomesha gama imbimi.
You are so beautiful, you are my banana. Nisipokutiaka machoni moyo nipotiwa. You are my banana. My banana. You are so beautiful. You are my banana.
I can control la zone, on contrôle la cité. Ils sont étonnés, et quels ils sont? Fare gari boromba dani lali, shaku shaku boromba dani lali. Still town force fait la milali, la milali, la milali. Wildness, highness, we always give them. Straight down, we always take them. Womu fema, womu fema, womu mutofe. Wakolo ma mutana na boss. Mufana mamura mi muta fama ya tos kia kukadel. Ala miri woto wa mafenya rira muma soto. Ala nana wobi dinga boss. Wobo yera vi. Mano wo mike singa wo melo mane binya. Wola mane wukunya mufanga wufanda. Ala gabura tanga gi heka ze gale mamu para fa. Vibes ra, vibes ra usanto. Ala ra usanto. I can control the zone. On control la cité. Ils sont étonnés. Quel ils sont?
Wa bebe, skilo. Wa bebe, waskia. 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 Wa bebe, suji bebe. Demi yangu anadaitu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako on. Amejibeba, ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Ototo wili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high time, takukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia.
Na wapeleka na rada, na wapeleka na rieng. Kama au na rada mze ya belisha rieng. Hapa neko sakata, sakata, kam sakata. Chika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up.
Pelican ring,
peleke na ring. Kikiwa kama peleke na ring. Kikinyanya peleke na ring. Mango kwa kifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata niwa. Zimeshika na vifuata niwa. Kwa the ring huyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring. Peleke na ring. Kikiwa kama peleke na ring. Kikinyanya peleke na ring. Mango kwa kifika basi peleke na ring.
Karika Steph ma 3-pointer tu sifani Stephanie wanga na yangu tatu Jujoti zangu wanga roundi tatu tatu Muhogo bigi mini mruyo miupiga kibantu Tingalingaling School bell ring na mindo bell ringer Na wapeleka na rieng Tuma pini mejipini na makoro Na kapenka na ninyonya Ohoro wakuo Mwendo wakuo Inanifanya nisike kushika mat Izo za kuo Chezi kufa kuo Ziko na riengu shinda hata za kuo
Peleke na ring Peleke na ring Kikiwa kama peleke na ring Zikinyanya peleke na ring Mango kwa kifika basi peleke na ring
Niko ring na vifuata niwa Zimeshika na vifuata niwa Kwa the ring huyo bwana chakua Shikilia bwana wea chakua
Peleke na ring Peleke na ring Kikiwa kama peleke na ring Zikinyanya peleke na ring Mango kwa kifika basi peleke na ring
Ole manga Amanga ngo Simi Ole manga Amanga ngo Simi Ole manga Amanga ngo Sisi ni Mbwana Zama bibi zao Simi Ole manga Amanga ngo Simi Ole manga Amanga ngo Simi Ole manga Amanga ngo Sisi ni Mbwana Zama bibi zao Simi
Sina lobaya Wacha kushanga Na chuna haya Na yu manga Niko jwa jabu Nkirim shashanga Niko na mbugi angu Nkute kwa mta Tukjeza kila siku Vle inafa Usingizi lisho jala Siku saba Guze tu chafu Badu na geuzana Legalize it Miti ni dawa Mangoko wote Wako na umanga Mangati wote Wako na umanga Mta zote Ziko na umanga Kamu juisi si wote ni wale
Wale manga Amanga mo Sindi Wale manga Amanga mo Sindi Wale manga Amanga mo Sisi ni mbwana Zama bibi zao Sindi Wale manga Amanga mo Sindi Wale manga Amanga mo Sindi Wale manga
Kijani, media ina digito na mabiste babi Bulldogs na the area tumepige kambi hey.
Inari, we the pretty girl yeah. team Give me your team, ka you know me own it
Run on the pace, ka you know we born it
Mamore wakonda kasbana si mabani
hey. Kingale, ama shashamane Vijiti, ama ni majane Kamna mamu, nita mogarange Mange usome tepo, nita zamandane
Digi digi, madogo dhane, wo digi da Digi digi, madogo dhane, wo digi da Madogodani, what did he do? I don't know how much of it. He came nice, go me now. What did he think? Madogodani, what did he do? What did he think? Madogodani, what did he do? What did he think? Madogodani, what did he do? I don't know how much of it. He came nice, go me now.
3560, yada moja miekwa. Brrrr. Gang gang.
Banana, minayo, bastura bakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upandana Banda, banda si upandana Katangaze basi baby si upandana Banda, banda si upandana
Maribala na zinyama nika ni kondonyo Nikidungi nimepaka netachoma mboto Nikidudu nikinyanya na poteza toko Zikibundi zikinyana zipeleka soko Kando tapo machapo mba keto etoto Pigwa finga na kidole kimeja mangoto Na yote yopa na lofta na piga koto San big warano kupaka na joto
Banana, minayo bastura bakana Hapo nyuma nasibika mnafanana Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upandana Banda, banda si upandana Bandana, katangaze basi baby si upandana Banda, banda si upandana
Sabashi Let me turn you make yourself my bumps like a ball Make me think it's a tall and tough like a wall You pretty girl is a bad man I call Make you fly high like a bird and drop down at all Hey, tell your body good on it a mad me Hey, thick mommy back it up on me Hey, this something so tight it a grab me Hey, anything me say you do it gladly
You bend down a bender You bend down a bender You bend down a bender You bend down a bender
Ringi na nyagoro alafu kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho za kondogo chongo. Na mboko mbaka usogo. Dima kiwa kampwa na stone proper. Alafu kiwa vajwa na dondosa. Pale downtown na dondosa. Pale down kudondosa.
Venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako. Venye umicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire yani dangerous. Miudai miudai miupenda na penda.
Tupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jom na bambika. Kama nilite guni, pato mepika. Kama weni maiguni, pato metisha. Sura za mababu, mazezi na tisha. Na kama wezi moni, tabidu na pisha. Ikusi na tupa, siyezi fika bei. Heri shike mafuta, nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebi. Maziwa iwe fiti, kutoka kwa zo jegi. Mini mauru, bila katapila baby. Unacheza na yombulu, unacheza videli. Atuki ya mini mungu, bado utadedi. Hii ndo ufale, ilfanya sikio zangi pedi. Chupa kuchupa. Tupa kutupa. Tigia hiyo shasha dizina lipuka. Itamuru sashi zinae kaboka. Ugamuru dash piga blade ya lita. Sema team siku sako joa inatisha. Ukiwa na watanjo utaki kapicha. Ukiwa yule wako masuna chatisha. Tupa kutupa. Tupa kutupa.
Me touch the board while some of them are sleep and a slam. Baba bucha kumacha them a wonder. My money big and tall and a kanda. Me live in a jungle thousand is a hunter. But no one is source of my income. Deba nuanya source of my wisdom. We banda back with the paper. Dema enter so me feed them with a big spoon.
Okay, leta chupa kuchupa. Tobile kane binkuba. Usaba tofuka yuda. Chagala kunyumilwa wasi wenjuba. Lwenzi funye lwenzi yanze. Bibi huku tele kambigane. Kenko sesa mwenigange. Kenko we mumpike mwenigange. Kuli wana Amukano wakuli. Wana, oh, oh, guli wana. Omukwano wa guli wana. Baby, guli wana. Omukwano wa guli wana. Wana.
Wakude wachamu sokwata wano. Ate tonya baby nyweza wano. We wawani say tebya kute. Chusa kupenyo la benja ulo. Tobu salwachi kukwatilila. All the original tetopangilila. Mubyo kolela wasukuluma. Love ute sana kasani kila.
Yonkola vyanda nula. Bimbula wengula ba. Zena na binso bela. Lavu ya yanto mela. Baby, baby, guli wana. Omukwano wa guli wana. Baby, guli wana. Omukwano wa guli wana. Wana, oh, oh, guli wana. Omukwano wa guli wana. Baby, guli wana. Omukwano wa guli wana. Wana. Kakufuge kongu kagali kanao. Tukilile da no, 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 no. Oh, you like. So me take it slow, many girl, but they ball be guy like you.
One struggle and you know you number no. I really don't know why you move like so. To no la kumute bukenda nyo. Baby, my baby, you demand yo.
Bianca la bianda nula. Bimbula wengula ba. Nsena na bin so bela. Lavu yo yanto mela.
Baby, baby, guli wana. Omukwano wa guli wana. Baby, guli wana. Omukwano wa guli wana. Wana, oh, oh, guli wana. Omukwano wa guli wana. Baby, guli wana. Omukwano wa guli wana. Wana,
okay. Party after party. Party after party. Party after party. After party after party. Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
Okay, the pregame lit, so we turn up, turn up. Vibes on vibes, yeah, we burn up, burn up. When the party at, I'ma run up, burn up. Going all night long till sun up, sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't ya? Tacky, do it for the culture. Pelican fly, I don't like no vulture. I kinda told ya, when I come to, it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like, we're here to turn up, what to do? I just wanna kick it with a crew. Top of the world, what a view. Pretty girl next to you, tell her she can come too. Like, yeah.
Party after party. Party after party. Party after party. After party after party. Party after party. After party, after party.
Nyama, nyama, nyama.
Nyama,
nyama, nyama.
Nyama.
Ya pum pum.
Nyama.
Ya slay queen.
Nyama.
Leo niko fly car, dingo ingo. Buruka, dingo ingo. We got two pieces, car, dingo ingo. Buruka, dingo ingo.
Chokora, mapipa, unakiuna Shakira. Pigo kuni dakira, kamote, mashira. Bokinya, nadira, unapokonda fira. Sina saa majira, mkisi, azira. Teko basi pakira, unadu, maria. Kani vajo maria, akiga kiwa shira. Kauna penda za dogi, leo ni punda kazia. Kauna penda za mbogi, leo malaya gasia.
Party after party,
yeah.
Party after party,
yeah.
Party after party, after party, after party.
Party after party ni kumosha pi place. After party tunamosha pi place. Party after party ni kumosha pi place. After party tunamosha pi place.
Kuna craving ya kishada. Craving ya kishada. Craving ya kijaba. Craving ya kijaba. Udi wa muranga lena pia na chuma. Mete after mete. Manjote za kumwage kazi mwage kia privacy tu kwa kete. Kani mashada nazi wa shadara ni mpele kwa uko kamete. Demia kwa medeuske jani na mchimba toka nyuma ndo nisione kute.
Yeah, niko ndane na shida pasi ganje. Hapa ni pate hata kama tutake. Hada mkate mkatanga na maji makali na bale. Iko nini sijali. Waita leta na ufanye haraka. Na hizo tacos ya nzange kubwara. Ambia DJ mana ijani swara. Kali ya rithe lafu shot na mwaga. Cheki likidiki ndo nikiangusha ndane. Na bado nikibigi utakonfirm magizane. Kama pena bidi ngeuze dini mini nani. Hadi marafiki manafiki chiwapu nane.
Party after party,
yeah.
Party after party,
yeah.
Party after party, yeah. After party, after party.
Party after party ni kumosha pi place. After party tunamosha pi place. Party after party ni kumosha pi place. After party tunamosha pi place.
Nikuingisha nisipishe nikimbicho magera. Nikulima iyo migodi weke mchele. Tunasonde. Tunasonde.
Are you ready?
Tunasonde. Tunasonde.
Tuko tupa chokwani.
Tunasonde. Tunasonde. Tunasonde.
Are you ready? Are you ready? Nikuje. Nikuje. Tunasonde koteja kuna soke. City charge kwanza nishalipa token. Charge a smartphone sina pindogo. Kuna mangoko na hapa midio jogo. Niko na idea, chungo taingia. Sira isi uliza adinadia. Mapunyeto saka unadhiki. Na mange usu wako n mashabiki.
Ikikata there is no regretting. Tuna switch back to factory setting. Na mingi utakwa hizi factory zenyu. Na waka kasta so my short is when you. Wameni fuata mta, wanasoma menu. Wameni patanjana dishi chakula zenyu. Leon taisondeka na hapa ndio venue. Chapati kali ya mini kicheza na ndengu. Onyesha yombegu. Misi gitabu, siyezi someka. Sipigi kavu, siyezi chomeka. But bado naisondeka mpaka che. Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe. Pack up the place kama mende kwa giza. Bless all of y'all niko na mkono miujiza. Nice pretty face with a bami ya figa. Leon kuisondeka kama mpira la liga.
Tunasafisha mitambo, yeah. Tukizipeleka worldwide. Anai boy fanya mambo. Yeah, we pray for your long life. Fix it tonight, boy. Wasani mpaka lini kukaliwa chini. Our whole lives from now. Roundi hii tumekamu kuwa kumesha. Roundi this tumekamu kuwa somesha. Tunasondeka. Tunasondeka, eh. Domo domo mpaka lini. Usikishane na nyanya yao. Tunaboesha. Tukisondeka. Tunasondeka. Tunasondeka. Tunasafisha mitambo. Tunasondeka.
Chuchuma kama vile unafua. Ama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua. Ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulegeze nyonga yo. Chuchuma unitoneshe kidonda yo. Chuchuma unanyoka na konda yo. Chuchuma kwenye mlima kidonga yo. Aika toto
moto mo.
Moto moto
moto mo.
Aibai koko
moto mo.
Yoto yoto
moto mo.
Kamata ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa. Kina dada mko wapi? Basi muingie kati. Chuchuma, 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 chuchuma.
Kanyaga kana pigo za unafiki, kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kama fisi ana royal snitch, akundisha kubishi kwani vipi, kanyaga wase wa shobo kudandia, kanyaga babu bomba mabia, kanyaga slay queens bibi show vya bandia, ukivipa high eti madaivi na vimbia, usushi kanyaga, mashemu fake kanyaga, nuksi kanyaga, kudada de kanyaga, mawifi kanyaga, paka ma ex kanyaga, mikosi kanyaga, oya kanyaga, 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 kanyaga. Kanyaga 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 kama nalicheza zangu kanyaga kanyaga wale wakuda wadaku kanyaga kanyaga yeah kidaku daku kanyaga kanyaga wajue hizi namba chafu oh yeah squeeze what you want taka money so me give me that ku post it kanyaga kunitumia ni picha pigo gani eti basi den kuposti kabisa rusi kuchanga changa wakati mwenyewe na majanga sina godoro sina kitanda eti kuchangie kodi kwenda kupanga kama buti la mugambo wafuruga mipango wase wa insta michambo eti baby niunge bando uzushi mashemu fake nuksi kudada de mawifi paka ma ex mikosi oya kanyaga 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 kanyaga. Everywhere I go, everywhere I go, okay. Siye buru buru Hamza inako hasla na saka mkwanja sina do inabaki tu ni smoke ya gash na ina blow choking my core, feeling the thrill deep down in my core. Keep it real, don't know why pickers keep on knocking my door. Or do you wanna miss now? Ule msichana hardcore. These streets we bandit, give them another ghetto anger. Skims, skims we bandit, give them another ghetto anger.
Pam, pam, yeah. Esa criminal como no mueve un you can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist. Hi-ya. You better than my ex. I got the room party, you can be my guest. Hi-ya. I wanna feel that taste.
Do you like it when I whine it? You wanna pull up right behind it? Feel the wave coming right in. Get too close. I'm a killer, baby, no lies. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. Get too close. I can tell you all love. Say you only wanna top girl. Ain't nobody white like me. But my love ain't free. Been there. Hit it, don't stop. Bring it, body on lock. Feel it, hips TikTok. Get it, queen, that's me. No time for the basic beats. Yeah, magic got me lit. I put my hands on my hips. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want? Baby, I'll be your number one. Nothing can beat me. I'm in charge. Listen to me, yeah, me, yeah.
Oh baby, show that chin, baby. Oh baby, oh baby,
mama smile that make me the bumper so ooh. Kola biko, ko, ko, kola biko. Ko one beat, take a kola biko. Ko, ko, kola biko. Ko one beat, take a kola biko. Ko, ko, kola biko. Ko jam beat, take a kola biko.
Yes.
Ko, ko, kola biko. Ko ooh. They me say she like to dance a tonto. I don't like make you conto. Baby girl, you the mommy, don't know. Baby girl, you the mommy, don't know. She said she give me ghetto love and tell me say I really, really don't know. I get a girl, she demand me, don't know. I get a girl, she demand me, don't know. Oh. For your mata, mo fo, 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 mo fo. For your mata, mo fo, 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 mo fo. For your mata, mo fo, 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 mo fo. For your mata, mo fo, 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 mo fo. My Adam, my game is special love. Mama gave me your lolly. 50 bottles for my baby, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. Ooh yeah, ooh yeah. Say my baby, the game is special love. Turn the knife, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. 50 bottles for my baby, my lolly. Oh.
Many, pussy pin me more down. Ooh yeah, so many.
Here we go again.
Pussy pin me more down.
Here we go again.
Yeah, so many. She say she don't want no problem. She had my last song, that was a ringtone. Now me see that it is the church, eh? Before the talk get, just give me a reason, yeah. So tell me what a man got to do to be next to you, yeah. Oh, tell me what a man got to do to hold on to you, yeah. Stack you in there, watch how I send me, na kufana wewe. And the way that you fly, I cannot deny, ni talipandeke. Stack you in there, watch send me, na kufana wewe.
I got your tongue all in time.
Pussy pin me mono.
I got your tongue all in time.
Ooh yeah, the man.
I got your tongue all in time.
Pussy pin me mono.
I got your tongue all in time.
Ooh yeah, the man.
I got
$1 million creep. Stakes are too high, you can't quit. Practice big and back I stick. I'm so much cooler than you think. Na CCTs and back I sing. Yoki tunatafuta ikwapa IV. Ini mixture ya tupak na tai chi. Okay, ni sikwa driver seat. Ukiona tunapita unadai lift. Na white tiki vichwa utaona kitu. Na jijua ndo mana na insist. Balance, balance.
Before I never felt something like this before. Mwenye upole, tena si mwenye hasira. Anipande mi mwenyewe, tena awe na subira. Pull my baby in replay, give my baby some dancing shoes. Pull my baby in replay, playing my favorite tune. Oh yeah, chills are ready, your love. Oh.
Chocolate, samba loketo kinitega nyanguke, naombo niokote. You already know, it's a dancing time. Cheza na wakati kangoma kako fire, yeah. Mjoto uko fire, yeah. Put my baby on a replay. You my baby, some dancing shoes. Put my baby on a replay. Cheza ready your love.
Oh yeah, cheza ready your love. Oh. Says already your love. Oh, already your love. Chini kwa chini, ready your love. Oh, already your love. Says already your love.
Ukudekeza kama mtoto, fura unafurahia. Nafugeuka moto, machozi unalia. Mwimbamba mwingine na pesa kama Dangote. Naweza nijali umusiki, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzi shemwarabu. Penzi yoyoyo, nimeleta kwa wanangu vita. Squeezy sio, naishia kuwa like Easter. Hivo, sio kupenda achana nai, nekupenda penda nanai. Mambo sesi ya yubada, emucheza ufurai. Kama songi limekole.
Asa inama, bebo kenda mugongo.
Go, 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 go.
Oya inama,
inama bebo.
Asi kenda mugongo,
go, go, go.
Asa inama,
inama bebo.
Kenda mugongo.
Kama tungi limekosa.
Oya inama, asi kenda mugongo.
Toujours l'amour est bana kane fengo. Babizu baka lemba kado ba je t'aime tout le temps. Bébé n'a pas à présente. Soufie les kawapi, chéri n'a pas allié. Damonio, sors, oubé la kanga, je t'aime. Balou baba, c'est kaou. Balou baba, c'est kaou. N'a la colle mette. Balou baba, c'est kaou. Balou baba, c'est kaou. N'a la colle mette. Chéri n'a pas à kito. Chéri n'a pas à yelengito. Chéri n'a pas à kito. Bébé n'a pas à yelengito. Parfois l'amour est compliqué, mais chéri à moi toujours romantique.
Asaïnama,
bebo kenda mugongo. Nangu penda mugongo.
Oya inama,
bala inama.
Asi kenda mugongo.
Bebe nana liye.
Asaïnama,
nale ya yo.
Bebo kenda mugongo.
Oya inama.
Asa, ni onyesho na nyongaji.
Dance in the sun. Da la la la. You come to make me feel like I do you. Wanapaka wanapaka wananita esa bana boy chata kila se wanapaka wanapaka wananita esa nasifi wako mapenzi na made wanapaka wanapaka wananita esa konde boy chata kila se wanapaka wanapaka wananita
adekaburu kwa mandela rudi kwa bibi kinondoni ambalulu kunjadela mwanangu gigi simuone aje
ainama
mama
ainoka
baby shot down
ainama.
Hey, hey, hey. Onyesha unifofunza.
Ainama,
hey, go down baby.
Ainoka,
give it to them baby.
Ainama,
hey, hey.
Shika kuta,
ruksa kutunza. So sura so shepu, nini kimwana tabani. Hivi sinura sepetu, ama ni mwite jina gani. Hey, baby gaya badikila, mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila, she the best in my mind.
Pamutu bakongo kabila Madongo lunyamila And she's so sweetie vanilla She the best in my mind
Oh oh oh
Nobody sexy like my baby Tena mwepese kyo kwa bedi
Adekaburu kwa Mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kujadela Mwanangu gigi simuon Aje
Aina ma
Mama
Ainuka
Baby short time
Aina ma
Hey hey hey
Ashika
kote Konyesha ulivo funzo
Aina ma
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Aina ma
Hey hey Rooks are good
Oya za dem Soto nya umon
What have you do to get your love Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. Show you fire me, got a pot of blood. Now I be say I don't be getting enough of you. Yeah, waiting be done, nothing I can do for my baby Anytime when you need me, come to my shawty, boy Waiting be done, nothing I can do for my baby My shawty, yo, oh, the kid My baby, say you there for me As I there for you Baby, say you there for me As I there for you Oh, no, no Yeah, waiting me down, nothing I can't do For my baby Anytime when you need me, come to me my shawty, boy When you need that, nothing I can't do My baby, my
shawty,
my baby, my baby.
I don't charge my energy, I don't get time for no enemy. Don't expect money to me. Nothing with person ever see, I'm on nothing with person ever see. Forget it, I say bashi. Money soon expected. Take a walk by the edge and pen. I take out to the person. I'm in the answer, yes sir. Now I'm in the answer, yes sir. Respect is reciprocal, even though we not know they are special. Anybody, we no want to search it. Anybody, we no take body body. Nah, I can't something, ah, nah, I can't something. You never function because myself I never talk. I look you, they love you, go, 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 go. I shall not say the time go come, mama, I know say the time go come. When you look go fit the light, oh, mama. Oh, mama, life not up by gone. What tell you like on a go by ginger, me a best kill it, go pass. Yeah, keep me jack on, go. Anybody, when no one does a G.
Inakata, but it lazima devu ashikwe na hatata.
faithful. Put your trust in God, you know, and I'm faithful at that time to go unfaithful. And the cross, Jesus paid a big bill. So rent for him is not a big deal. At a bill, I don't want the son of king. So when you step in royalty, and the building. When God is by your side, you can never lose. Winning team, big deal.
Them going think we sexy. The way I grip on your life, I know a whole lot on your life. Them going think we sexy. Them going think we sexy. But I just whine, we are whine, we are whine. And them think we sexy. Make them think we sexy. But I just whine, we are whine, we are whine. And them think we sexy. Them going think we sexy.
Enough.
Soba no kakati.
say kaka bongo yo beba pesa yo. Yo beba pesa yo.
Cleopatra Mukula.
I say hotel mi no na kwe, osali no elokote, na moto ki achibude, wataka ule wewe. Yo beba pesa yo. Yo beba pesa yo.
Les pacificateurs jusqu'au bout, Vital Kameni. Yuma no gagate, zoba no gagate. Yuma no gagate, zoba no gagate. Tozakolia, tozakomela, to yena programme. Lije, 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 lije te. Yo beba pesa ya. Yo beba pesa ya. Kilo bunda, Jean-Paul Bichweka. Obani bulo na 10, Olembino na 12. Talabani nga ba continue. Nasima tango asale. Yo beba futa.
La haute dame Elga Elegance.
Yo beba futa ya.
Salomon Ben Salomon.
You man no gagati, dozoba no gagati. You man no gagati, hey, dozoba no gagati. Le MVP, MVP, Serge Ibaka.
Bakay, chi, oya, Sukuma, we, Simba na washa moto. Sukuma, we, ambia walale watoto.
Asecheza shubaka yoko, sayoko, yani kambo na chambado yoko. Moko moko. Wape, wape,
wape.
Nasema wape,
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 wape.
Sasa wape,
wape.
Swame takasha,
wape.
Kombesha,
wape.
Nyuno ya kwenye cha,
wape.
Nyongesha,
wape.
Zoya, mateka, mikono juu. Yambu shusha chini. Yeta tena juu. Chunye kwa kiuno.
Excellence ZK, la fondation des NT plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoulman. Eric Mandala, the one and only.
Didi, Didi, Didi.
Le patron Boris, Abedashu.
Didi, Didi.
Papa Benjamin Wenga. Buddy Benz. Aye.
Mama Dangote.
Didi, Didi, Didi.
Ricardo Momo.
Didi, Didi, Didi.
Doni Fumwe, salimia mkubwa fella.
Kindaki, komeka kutute. Afro Congo.
Le Gradon Mendes.
Le Presidente Obi Namungu. V, VIP Sons. Albert Mboyo, mon vieux.
Molodoy Lidé.